your trunk.
Leona story minataka niwambie, hadithi hadithi niwasimulie, ninayo mengi minataka msikie, hadithi hadithi niwasimulie. Lulikuwa zangu mishe nimechoka, akaja mdada fulani anaitwa Niva, yule namjua mtaani kwa misifa, ila alichokisema leo nashindwa toka. Hadithi yo njoo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea. Bado nawaza vishoshi vyanelemea, nilivu kinde na mazito alona mpya, siwezi etena nipenda mi, kumbe na nitaka kasema na niwaza mi, moyo wangu umesha kata, etena nipenda mi, kumbe na nitaka kasema na niwaza mi, moyo wangu umesha kata. Bado na waza yo, itaweza wapi hayo, mana umri wangu bado mdogo, ila kanedi vitu vingi yo, eti majumba magari kikubali nitakupa Range Rover gari, sitaki. Itaweza wapi mishangingi ya leo, itaweza wapi hayo mambo
visio. Joo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea.
Bado na waza vishoshi vyanelemea, nilivu kinde na mazito alona mpya, siwezi etena nipenda mi,
etena nipenda,
kumbe na nitaka kasema na niwaza mi,
ananiwaza,
moyo wangu umesha kata, etena nipenda mi,
etena nipenda,
kumbe na nitaka.